Traffic police tuvuddeyo bulindaala olwaleero okubategeeza twongeddemu uko kumaanyi okukwatisa abo abatagoberera amateeka agafuga ebyenguudo. Ekyokulabirako, bw'omanyi nti olina permit todda ku luguudo, bw'omanyi emmotoka yo ogivugisa ekimama n'ogipaakinga yene hawule amateeka kwegali. Abatika ebintu bingi ebisuuse ebitasaani bavuga nga tebeesibye emisibo ebivaako akabenge mukimanyi. Nammwe abatasasulanga ebipapula ebya gavumenti mu fines ziri ezaffe za EPS tuvuddeyo okulaba nti mulina kusasula kubanga kirabika kati excitement mugitaddemu akazannyo. So n'olwekyo basaba gobera amateeka ago gafuga byenguudo.